Singa walina amaanyi wandirwanye n'ebyange byonna. Singa walina ssente wandiguze kaze ssanyu n'ozinkwasa anze sajulanga. Nga nayadde wali tolina mu maaso gange tewalaganga. Ne bwe luba lugoye ku mubiri walweyambulanga n'olumbika neyanze mama wange. Bwe balimbuuza okwagala kyeki ndiragayo gwe mama. Bwe balimbuuza efaanana etya malayika nsonge mu kwera mama. Bambuuze ku lukuusi ndisanze mu gwe mama. Nze yakunsingiranga era segomba nze kumusanganga. This is for you mama.
Laba ku feza, laba ku zabu, yono mama wange.
Come say my sweet darling.
Mwambie laba ku feza, olabe ne zabu, yone yandera.
Come say my sweet darling.
Jango labe ku feza, ato labe ku zabu. You know mama wange.
Come say my sweet darling.
Jango labe kufesa, ato labe kuzabu. Mama wange.
Come say my sweet darling.
Laba kufesa, laba kuzabu. You know mama wange.
Come say my sweet darling.
Mwambie laba kufesa.
Come say my sweet darling.
Jango labe kufesa, ato labe kuzabu. Mama wange.
Come say my sweet darling.
Mama wange.
Come say my sweet darling.